Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 14, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Inuapita. Mujakala masiku angati kuno kumalawi. 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 Inendijakala wokondwa. Kukala kuno moyo wanga wonse. Inendijakala wokondwa. Kukala kuno moyo wanga wonse. Inendijakala wokondwa. Kukala kuno moyo wanga wonse. Ine ndi chakhala wokondwa kukhala kuno moyo wanga wonse. Muli kuchokera kuti. Muli kuchokera kuti. Kuhalale. Kuhalale.
Dialogue for fluency.
Inuapita. Mujakala masiku angati kuno kumalawi. Ine ndijakala wokondwa kukhala kuno moyo wanga wonse. Muli kuchokera kuti. Kuhalale.
Dialogue for fluency.
Inuapita. Mujakala masiku angati kuno kumalawi. Ine ndijakala wokondwa kukhala kuno moyo wanga wonse. Muli kuchokera kuti. Kuhalale.
The following series of sentences are not systematically related to one another. The student will need to use the English cues in his book.
Tinapita kuzomba dzulo. Tinapita kuzomba dzulo. Anyamata adzapita kuzomba lero. Anyamata adzapita kuzomba lero. Tinakhala kunyumba dzulo. Tinakhala kunyumba dzulo. Anyamata adzakhala kunyumba lero. Anyamata adzakhala kunyumba lero. Munakhala kunyumba dzulo. Munakhala kunyumba dzulo. Iyai. Koma ndidzakhala kunyumba lero. Iyai, koma ndidzakhala kunyumba lero.
Again, the student will need to use the English cues that are printed or written by hand in his book.
Tidzakhala okondwa kukhala kuno. Tidzakhala okondwa kukhala kuno. Tidzakhala okondwa kukhala kulimbe. Tidzakhala okondwa kupita kulimbe. Tidzakhala okondwa kubwera kuno. Tidzakhala okondwa kubwera kuno. Ndinali okondwa kubwera kuno. Ndinali okondwa kubwera kuno. Ndinali okondwa kubwera kuno. Ndinali okondwa kubwera kuno. Adzakhala okondwa kubwera kuno. Adzakhala okondwa kubwera kuno. Adzakhala okondwa kuyankhula nanu. Adzakhala okondwa kuyankhula nanu. Anayankhula nanu. Anayankhula nanu. Anayankhula nafe. Anayankhula nafe. Adzayankhula nafe. Adzayankhula nafe.
Autobiographical material for learning.
Mulindiana. Mulindiana. Inde tilindiana atatu. Inde tilindiana atatu. Tindi anyamata awiri. Ndi mtsikana mmodzi. Tindi anyamata awiri. Ndi mtsikana mmodzi. Tindi mnyamata mmodzi. Ndi atsikana awiri. Tili ndi mnyamata mmodzi. Ndi atsikana awiri.
Now an exercise based on similar sentences.
Tili ndi mnyamata mmodzi. Tili ndi mnyamata mmodzi. Ziwiri. Tili ndi anyamata awiri. Zinayi. Tili ndi anyamata anayi. Mtsikana. Tili ndi atsikana anayi. Zitatu. Tili ndi atsikana atatu. Miyamata. Tili ndi anyamata atatu. Chimodzi. Tili ndi mnyamata mmodzi.
If you have no children, you may say,
Ndilibe ana.
Or?
Sindiri ndi ana.
Autobiographical material for use.
Muli ndi ana. Inde tiri ndi.
Autobiographical material again for use.
Muli ndi ana.
End of Unit 14. Foreign Service Institute, Nyanja Basic Course, Unit 15, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kodi kwanu ndikuti? Kodi kwanu ndikuti? Kwatu ndikulirangwe. Kwatu ndikulirangwe. Kwanu ndikulirangwe. Kwanu ndikulirangwe. Inde bambo. Inde bambo. Kulirangwe, oh, eti. Kulirangwe, oh, eti. Ndizi wako. Ndizi wako.
Dialogue for fluency.
Kodi kwanu ndikuti? Kwatu ndikulirangwe. Kwanu ndikulirangwe? Inde bambo. Kulirangwe, oh, eti. Ndizi wako.
Dialogue for fluency.
Kodi kwanu ndikuti? Kwatu ndikulirangwe. Kwanu ndikulirangwe? Inde bambo. Kulirangwe, oh, eti. Ndizi wako.
The following series of sentences require the student to use the English cues in his book. Try to anticipate the Nyanja sentences before the tape and then repeat them after the tape.
Ndinabadwira ku Boston. Ndinabadwira ku Boston. Kwanu ndi ku Boston, eti. Mukudziwa ku Boston? Inde ndikudziwa kwambiri. Munabadwira kuti? Ine ndinabadwira ku Malawi. Seuje achokera kuti? Kwao ndi ku Blantyre.
Autobiographical material for learning.
Mukufuna kupanga chiyani kuno? Mukufuna kupanga chiyani kuno? Ndikufuna kuthandiza kupanga misewu. Ndikufuna kuthandiza kupanga misewu. Ndikufuna kuthandiza kuchipatala. Ndikufuna kuthandiza kuchipatala. Ndikufuna kuphunzitsa. Ndikufuna kuphunzitsa.
Autobiographical material for use.
Mufuna kupanga jiani kuno. Ndikufuna ku...
Autobiographical material again for use.
Mufuna kupanga jiani kuno. Ndikufuna ku...
End of Unit 15. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 16. Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Kodino amsonte. Muma guyanchiro yanji. Kodino amsonte. Muma guyanchiro yanji. Kodino amsonte. Muma guyanchiro yanji. Kodi ino amsonte, muma gwira nchiro yanji. Ine, ndi magwira nchiro ya ukalipenta kublanta. Ine, ndi magwira nchiro ya ukalipenta kublanta. Munapunzira kuti nchiro yemenei. Munapunzira kuti nchiro yemenei. Ninapunzira kuzomba. Ninapunzira kuzomba. Ama punzitsa bwino. Ama punzitsa bwino. Indenditu. Indenditu.
Dialogue for fluency.
Kodino amsonte, muma gwira nchiro yanji. Ine ndima gwira nchiro yanji kalipenta kublanta. Munapunzira kuti nchiro yemenei. Ninapunzira kuzomba. Ama punzitsa bwino. Inde ndithu.
Dialogue for fluency.
Kodino amsonte muma gwira nchiro yanji. Ine ndima gwira nchiro ya ukalipenta kublanta. Munapunzira kuti nchiro yemenei. Ndinapunzira kuzomba. Ama punzitsa bwino. Inde ndithu.
Exercise 1. Fluency in one typical use of the ma tense.
Muma gwira nchiro yanji. Muma gwira nchiro yanji. Muna gwira nchiro yanji dzulo. Ama gwira nchiro yabwino. Ama gwira nchiro yabwino ndithu. Ama punzitsa bwino kwambiri. Ama thandiza kupanga misewu. ama pita kutauni mwezi uli wonse.
The following is a substitution drill. The students' books should be closed.
Jinga imodzi. Munagula kuti jinga imeneyi. Ndiyabwino kwambiri. Jinga imodzi. Munagula kuti njinga imeneyi. Ndiyabwino kwambiri. Njinga ziwiri. Munagula kuti njinga zimenezi. Ndiyabwino kwambiri. Njinga ziwiri. Munagula kuti njinga zimenezi. Ndiyabwino kwambiri. Nyale imodzi. Munagula kuti nyale imeneyi. Ndiyabwino kwambiri. Nyale zambiri. Munagula kuti nyale zimenezi. Ndiyabwino kwambiri. Chipewa chimodzi. Munagula kuti chipewa chimenechi. Ndiyabwino kwambiri. Zipewa zambiri. Munagula kuti zipewa zimenezi. Ndiyabwino kwambiri. Kasu limodzi. Munagula kuti kasu limeneli. Ndiyabwino kwambiri. Makasu ambiri. Munagula kuti makasu amenewa. Ndiyabwino kwambiri. Dzira. Munagula kuti dzira limeneli. Ndiyabwino kwambiri. Mazira ambiri. Munagula kuti mazira amenewa. Ndiyabwino kwambiri. Lalanje limodzi. Munagula kuti lalanje limeneli. Ndiyabwino kwambiri. Malalanje ambiri. Munagula kuti malalanje amenewa. Ndiyabwino kwambiri. Chintu. Munagula kuti chintu chimenechi. Ndi chabwino kwambiri. Zinthu. Munagula kuti zinthu zimenezi. Ndi zabwino kwambiri. Malaya ambiri. Munagula kuti malaya amenewa. Ndi abwino kwambiri. Malaya amodzi. Munagula kuti malaya amenewa. Ndi abwino kwambiri. Nsalu imodzi. Munagula kuti nsalu imeneyi. Ndi yabwino kwambiri. Nsalu zambiri. Munagula kuti nsalu zimenezi. Ndi zabwino kwambiri.
Autobiographical material for learning.
Mukulikonda dziko lino? Mukulikonda dziko lino? Inde ndikulikonda kwambiri. Inde ndikulikonda kwambiri. Ili ndi dziko labwino ndithu. Ili ndi dziko labwino ndithu.
Autobiographical material for use.
Mukulikonda dziko lino? Inde ndikulikonda kwambiri. Ili ndi dziko labwino ndithu.
Autobiographical material again for use.
Mukulikonda dziko lino?
End of unit 16. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 17, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kodi bambo achabwera, mumakhala kuti? Kodi bambo achabwera, mumakhala kuti? Ndimakhala ku Chipote. Ndimakhala ku Chipote. Ku Chipote. Ku Chipote. Sindinalimve dzina limeneli. Sindinalimve dzina limeneli. Simunalimve. Simunalimve. Ndithu sindinalimve. Ndithu sindinalimve.
Dialogue for fluency.
Kodi bambo achabwera mumakhala kuti? Ndimakhala ku Chipote. Ku Chipote? Sindinalimve dzina limeneli. Simunalimve? Ndithu sindinalimve.
Dialogue for fluency.
Kodi bambu ajabwera mu makala kuti ndi makala kujipote. Kujipote? Sini nalimve jina limeneli. Simu nalimve? Ndiitu sini nalimve.
Exercise 1. Fluency and use of the negative forms of the na tense.
Unalimva jina limeneli? Sini nalimve jina limeneli. Unalimva jina limeneli? Sini nalimve jina limeneli. Munapita kulimbe dzulo? Sindi napita kulimbe dzulo. Munatandiza ana? Sindi natandiza ana. Sindi natandiza ana. Munatenga jinga yache? Siri natenga njinga yache. Munagula mazira ache? Sindi nagula mazira ache. Munapunzitsa bwino? Sindi napunzitsa bwino. Sindi napunzitse ana ache. Kodi amsonte anapita kutauni? Iyai, amsonte sana anapita kutauni. Kodi amsonte anapita kutauni? Iyai, amsonte sana anapita kutauni. Kodi anyamara anapita kutauni? Anyamara sana pita kutauni. Kodi anyamara anayankula nanu? Anyamara sana yankule nani? Kodi jeuje anayankula nanu? Sana yankule nafe.
Autobiographical material for learning.
Mudzakhala masiku angati kuno? Mudzakhala masiku angati kuno? Ndidzakhala zaka ziwiri. Ndidzakhala zaka ziwiri. Ndidzakhala chaka chimodzi. Ndidzakhala chaka chimodzi.
Autobiographical material for use.
Mudzakhala masiku angati kuno? Ndidzakhala zaka. Ndidzakhala.
Autobiographical material again for use.
Mudzakhala masiku angati kuno? Ndidzakhala zaka. Ndidzakhala.
End of unit 17. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 18, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Mumadzi wako kumulanje? Mumadzi wako kumulanje? Kumulanje. 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 Ndugumene mu makala. Ndugumene mu makala. Iyai, sikumulanje kweni kweni. Kuma kujipote. Iyai, sikumulanje kweni kweni. Kuma kujipote. Iyai, sikumulanje kweni kweni. Kuma kujipote. Iyai, sikumulanje kweni kweni. Kuma kujipote.
Dialogue for fluency.
Mumaji wako kumulanje? Kumulanje? Kumulanje. Ndikumene mumakala? Iyai, sikumulanje kweni kweni. Kuma kujipote.
Dialogue for fluency.
Mumaji wako kumulanje? Kumulanje? Kumulanje. Ndikumene mumakala? Iyai, sikumulanje kweni kweni. Kuma kujipote.
Exercise 1. Practice in the contrast between the affirmative ndi and the negative si in sentences which contain place names and days of the week.
Kodi lero ndiro lemba? Lero siro lemba? Lero ndira chiwiri. Kodi lero ndiro lemba? Lero siro lemba. Ndira chiwiri. Kodi lero ndira chiwiri? Lero sira chiwiri. Lero ndi lachitatu.
Exercise 2. Practice in a common use of the words kwanu and kwatu.
Kodi kwanu ndi ku Chicago? Kwatu si ku Chicago kweni kweni. Kwatu ndi ku Hilton. Kodi kwanu ndi ku Chicago? Kwatu si ku Chicago kweni kweni. Kwatu ndi ku Hilton.
Exercise 3. Practice in using the difference between kweni kweni and kufupi in talking about relative locations.
Kodi kwanu ndi ku Chicago? Si ku Chicago kweni kweni. Ndi kufupi ndi Chicago.
Autobiographical material for learning.
Mukukhala kuti tsopano? Mukukhala kuti tsopano? Ndikukhala ku Blantyre. Ndikukhala ku Blantyre. Ndikukhala pafupi ndi pano. Ndi kukhala pafupi ndi pano. Ndi kukhala kutali ndi nyanja. Ndi kukhala kutali ndi nyanja.
Autobiographical material for use.
Mukukhala kuti tsopano. Ndi kukhala ku. Ndi kukhala pafupi ndi.
Autobiographical material again for use.
Mukukhala kuti tsopano. Ndi kukhala ku. Ndi kukhala pafupi ndi.
End of unit 18.